Inwere ego ka ija chi na nwogbe ihe nketi ya isi na abọ na ebukwe dike onye anya ukwu kedu ihe iji azọ ihe abụghị nke gị kedu ihe iji eji aka na abazọ ego abụghị nke gị onye achọ na ibi ya ọnwụ onye achọ na ibe ya ogbugbu n'ihi ihe nke ụwa maka naira maka ego ka iji gbu mmadụ ibe gị dị egwu oke gị onye anya ukwu rapụrụ ihe oke ọ ga inwe Chukwu ga-ekwukwere nwa mgbe ya ọnụ ya na mechi ọnụ na okechukwu nyere
onye
na mụ nyere
onye nakwa onye nakwa na mụ gbenye ke chi nyere ya
Chukwu ga-ekwukwere
okechukwu nyere mụgbe onye nakwa na ya maka ọkari ya
na nụkwa
okechukwu nyere mmadụ onye nakwa na ya maka ọka ike maka ni nwere ego kiji nara ogbe ndị okechukwu nyere ya maka ni nwere ego kiji nara mmadụ okechukwu nyere ya onye nakwa na m okechukwu nyere m mmadụ ibe m anarakwa na m oke chineke nyere m chinyere m o chinyere m ngozi chukwu nyere m onye ana na m ya chinyere m o chinyere m akụchukwu nyere m onye ana na m ya chinyere m o chinyere m ọnọdụ chukwu nyere m onye ana na m ya chinyere m o chinyere m ngozi chukwu nyere m onye ana na m onye nakwa na m oke chukwu nyere m onye nakwa na m oke chukwu nyere m
Chinyere mo chinyere ma and I don't know where the road will be. When you ask me, Ben, when we are there, going and I saw your Zeben, you took Onion Tajana, or Chinene, or Bugin Madden, Nesuku, or Bung Madden Eke, or Kemaka, Yumaka, when you're not going to make a chunyan, you go to put you in a muddy man and a panana. Ask one more way, or question again, or will you be again, Makaneke and Wego, and make it a one muddy begging. Makane dike makane no 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 dubie nu egeji se makane no nenu we na so bundi no na o chukwu demra gi na enu awu ki we nyere ndi no na na aka o si gi zobu ha zobu
onye na kwana mokemo onye na kwana mokemo agbato bi na kwana mokemo esi enyi ma na kwana mokemo roda ma na kwana mokemo onye anu kwana kwana mokemo onye na kwana mokemo sister ma na kwana mokemo
Chukwu ga-eme na ndụ m. Ọ ga-eme na ndụ m.